Blog Talk Radio.
Uranyumva nanjye
ndakumva
ya komera aho biteye gute cyangwa se banza suhuze abatwumva hanyuma ndagira nkubaza amakuru ya corona aho muri Amerika.
Murakoze kandi dushimire abakunzi ba radio n'abadukurikira bose ari abanyarwanda hari n'abandi batari abanyarwanda kandi tubifuriza gukurikirana iki kiganiro neza nk'ukuntu bibasobanuriye twabasezeranyije ko tuzakora igice cya kabiri. Ubwo rero nicyo cyatuzinduye nuko basuhuza nyine hano muri Amerika nk'ukuntu namwe Sixbel mukomeje kubikurikirana ku isi ntabwo bimeze neza na gato bimeze nabi cyane kuko ni mu ntangiriro nubwo hamaze gufatwa abantu barenze 100,000 n'abandi barenze 10,000 bamaze gupfa na ku 1,000 abantu barenze 1,000 bamaze gupfa biracyakomeza kuko hirya no hino nicyo gihangayikishije nyine abantu ngira ngo ikindi ku bihugu byishoboye ngira ngo warakurikiranye ejo bahaciye itegeko ryo gukusanya amafaranga arenze triliyoni 2 z'amadolari buraza kumfasha kuyabara neza mu banyarwanda sinzi uko mu banyarwanda umuntu yayabara triliyoni 2
ubanza mu kinyarwanda ubundi tuvuga miliyoni tukavuga miliyari noneho za miliyari iyo zibaye 1,000,000 ubanza arizo ziba triliyoni niko nibaza miliyari iyo zibaye
ayo mafaranga rero akaba ari ayo ubwo turaze no kubivuga twumva ngira ngo uraza kudushyira kumva ibyo Kagame yavuze ku iradiyo nubwo tutari igihugu gikize ariko ubundi wakibwiye uti mu byo agomba kuvuga yakavuzemo ko tuza gusaranganya n'ubwo bukene bwo dufite kuko izo trillion ebyiri muri Amerika bagiye gutanga bazaziha bavuye ku kazi ubu hamaze kuba abantu barenze miliyoni eshatu n'igice z'abantu bavuye ku kazi kubera iki cyorezo hari hafi niyo ugenze hafi y'aho ntuye ahangaha wagira ngo no munsi w'imperuka kubera ko ahantu hose nta muntu ucaracara nta resitora ikora nta bwa bucuruzi abantu bikorera ku giti cyabo mu tuntu tworoheje byose ntabyo ushobora kubona kandi si ibito gusa ni binini kuko n'amakompanyi akomeye cyane yacuruzaga yakoraga nyine ibi byose bijyanye n'ubukungu ibyinshi biri mu mazi abira urumva rero izo triliyoni ebyiri nizo gufasha abantu kwisuganya mu gihe cy'icyorezo mu gihe ibintu bimeze nabi cyane kandi hano ni ugutekereza n'ahandi hirya no hino turacyari mu ntangiriro ntawe uzi uko ejo ejo bundi mu byumweru bibiri bitatu bine ibintu bizaba bimeze iyo ni inkunga rero yo kugerageza gufasha abantu mu bihe bitoroshye abana bose nta uri mu ishuri bimeze nabi hano sixth grade ntabwo bimeze nabi
ya birumvikana ko biteye ubwoba koko ukuntu uriho ubisobanura kandi biragaragara ko mu isi tugeze ahakomeye ku buryo n'abantu hamwe na hamwe rwose abantu batasengaga basubiye nyine ntibemere kujya mu nsengero ariko nibura ngo aho bari barasenga cyane abantu baroherezanya amasengesho anyuranye bavuga bati aho bigeze aha nyagasani nabonye na papa hari ubutumwa yagejeje ku bakirisitu ariko avuga ko ari ubutumwa bugereye bugenewe isi yose nawe atakamba koko ku isi hamaze gufatwa abantu 650,000 926 hakaba hamaze gupfa 330 noneho bakavuga yuko ngo ubungubu igihugu cya mbere kuko na Amerika niyo ifite abarwayi benshi hanyuma ndetse bakavuga ko hamaze gupfa koko ngo 1990 hagakurikiraho Ubutaliyani bufite abarwayi 992 hakaba hamaze gupfa abantu barenga 10,000 ni ukuvuga ko mu by'ukuri mu Butaliyani niho hantu hapfuye abantu benshi cyane bazize iki cyorezo cya korona ndetse abapfuye mu Butaliyani ndabona bajya kungana n'icya kabiri cy'abapfuye ku isi yose akaba ari ikibazo gikomeye cyane mu Butaliyani kugira ngo icyorezo nk'icyo kigarike ingogo bigeze aho ngaho naho mu Bushinwa ubu niho habarwa ko abanduye korona ari 181 ni ukuba ni aba gatatu ku isi hakaba harapfuye 300,000 hagakurikiraho Espagne imaze kubona abarwayi 72,000 ndetse hakaba harapfuye naho 580,000 ni ukuvuga muri make ko abapfuye urebye ahagiye haba abantu bazira korona usanga hambere hapfuye benshi ni mu Butaliyani hagakurikiraho muri Espagne aho hombi ni mu Burayi hanyuma hagakurikiraho mu Bufaransa naho hapfuye abantu 2,300 hagakurikiraho noneho muri Iran ariko kuba muri ibyo bihugu bitatu byo mu Bufaransa kandi nako byo mu Burayi ni ibihugu byateye imbere ugasanga abantu barapfuye ako kageni umuntu yatekereza ati muri Afurika bizagenda bite muri Afurika ndibaza ko ari ikibazo gikomeye cyane none se iyo urebye icyorezo ko kimeze ubu ngubu twavuga ko nibura tugeze cyageze mbese kigeze aho kigiye kugabanuka cyangwa ahabi hari imbere urabibona ute Dr. Theogene Rudashyigwa
ahabi musangamfura uko abantu babibona ari abantu basanzwe nyine bakurikirana iby'ubuzima ndetse n'abandi babizoberemo bijyanye na sense ni ukuvuga ngo uko abantu babibona mu byukuri ibibi biracyari imbere. Yego ibice bigiye bitandukana, wenda tuvugiye nk'Ubushinwa uko byatangiye, bo bavuga hari aho byatangiye muri provinsi yo byatangiriyemo, ubu ngubu bavuga ko nta bantu bagifatwa bashya, uretse ko batekereza ngo ibyaza bishobora guturuka hanze. Ubwo nabo bagomba kuba barimo gushakisha gufunga imipaka, kureba mbese kuri za aeroport ko abantu baje bagomba kugiraho bashyirwa mu minsi 14 mbere y'uko bakomeza ingendo zabo bajya aho bagomba kujya. Ariko nk'inahangaha nko muri Amerika ni na deba ikomeye cyane, baravuga ngo se ni ibintu bibiri mbese bya umuntu agomba gucungana nabyo. Ku ruhande rumwe kubera ingamba zigenda zifatwa kugira ngo bakumire iki cyorezo, n'urushinge rukomeye ni umuti ukarishye cyane kunywa. Nk'ibyo ngibyo tuvuga ko ibintu byose byahagaze, nta biga, nta bikorwa by'ubucuruzi byarahagaze, mbese ibintu bimeze nabi, bakagomba gushakisha amafaranga yo gupfa kugerageza kureba ko nibura abantu baca muri ibyo bihe. Urumva ko ari umuti ukomeye cyane, ukarishye cyane. Hakaba mbese umuntu yagira igishuko cyo kuvuga ngo waduhoraho gatoya kugira ngo abantu bongere bashobore gukora ibyo bagomba gukora. Ariko ku rundi ruhande iyo ubona nk'ahangaha, uretse wenda nka za Leta za state nka New York, za Washington state aho byatangiye, za California, ubungubu na za Louisiana n'ahandi, ariko hari ahandi ukibona cases ari nkeya, bigaragara ngo ejo jo bundi ibintu bizaba bimeze nabi nk'ukuntu bimeze muri New York cyangwa se nk'ukuntu byabaye muri za Washington. Ibihe bibi rero musanga mfura biracyari imbere, niko bimeze. Niyo urebye muri Afurika, nicyo giteye n'ubwoba cyane, uribaza uti kuki, icyo abantu barimo kwibaza kuvuga ngo kuki bisa nk'aho umubare w'abafashwe ukiri mutoya, umubare w'abapfa ukiri mutoya. Ese nuko nta bantu bajya muri Afurika cyane bavuye muri Afurika bakajya muri ibyo bihugu byafashwe bakagoruka, cyangwa bava muri ibyo bihugu baza muri Afurika ku buryo ari bwo bazana ubwo burwayi? Ese ni ukubera ko bishoboka ko Abanyafurika bashobora kuba bafite uburyo imibiri yabo ifite urukingo natural, ni nko kuvuga ngo natural immunity, kubera ko kuva umuntu akuze, kuva avutse kugeza igihe akurira muri Afurika iwacu aho dukurira, izo za virusi n'izo za bakteriya tuba twarahuye nazo, kandi kuhura nazo niko zituma umubiri noneho urushaho kwikingira. Iyo wongeye kugira iyo bene utwo dukoko twongeye kukwataka, hari ukuntu umubiri uba warashoboye kugira ingufu kurwanya bene izo ndwara. Byaba byashoboka ko hari icyo dufite kidukingira? Ese byaba ari uko tutarashobora gupima? Kuko iyo udapimye ntushobora kumenya abarwayi, kubera system z'iwacu zifite intege nke cyane. Ni ibintu byinshi abantu barimo kwibaza, ariko icyo abantu bahuriraho ni uko nk'ukuntu ibya sida byagenze, iyo icyorezo nk'icyo ngicyo cyangwa se Ebola cyangwa se n'ibindi byorezo bigenda biza muri Afurika, iyo bije bigasanga system z'ubuzima zifite intege nkeya cyane, imibereho y'abaturage n'ubukungu bimeze nabi cyane, ingaruka zabyo ziba mbi cyane nk'ukuntu byagenze kuri sida cyangwa se kuri Ebola. Ni ibintu rero tugomba gutega amaso kandi tugakurikirana, kuko ibihe biri imbere ni bibi.
Icyo nibaza kuri ibi byose, ese hari abantu nk'ubushize twakoze ikiganiro tuvuga ku bya corona uko bihagaze, noneho hari nk'umuntu wambaje atari kusi bundi ibi bintu bakoresha mu gupima Ebola na ku gupima corona, virusi ya corona, birahari muri Afurika? Barakubwo ubushobozi burahari cyangwa ni ikibazo gikomeye? Wari umaze kubivuga, ariko nagira ngo rwose
ni ikibazo gikomeye. 6D ni ikibazo gikomeye. Ubwo nuko nsa nk'utambutse cyane nk'ugiye imbere, sinzi igihe uri bukirireho ibyo Kagame yavuze abwira abanyarwanda ku bijyanye na sida na corona, numvise ashimira mu bashimiye n'uriya mushinwa w'umucuruzi w'umukire cyane witwa Jack Ma, ashimira ngira ngo n'umukuru wa WHO uriya muryango waroni mbese wita ku buzima. Ariko ikibazo nyamukuru, hari n'inama ihuza n'ibi bihugu 20 yabereye yabaye kuri ntuza nk'ibi ngibi dukora nk'iyi radio yacu. Najyaga numva Kagame abinegura ngo abantu birirwa bavugira ngo kuri za interneti ariko noneho ariko ni nka bya bindi ngo ruri kumbwa nirwo ruri ku muhigi baza ariko mu Kinyarwanda bavuga nibyo bihanganye byose kuri 20 kuva kuri Trump n'abo mu Bwongereza n'abashinwa n'abandi bihugu 20 hagati yabo, ibihugu byabo byose bigize 80% by'ubukungu bw'isi, bahuye bagomba kureba nyine uko iki kibazo giteye, banze na Kagame banza ngo nawe dore ko
avugira nyine ku murongo, avugira ku mashini
ku mashini mu bwigunge nkatwe. Bagomba rero no gusuzuma uko ibihugu bikennye kubera iki cyorezo, urumva ko ibintu biza kuzahara cyane kurusha uko byari bimeze, no kurebera hamwe uburyo bashobora gufasha ibyo bihugu. Urumva nk'ukuntu byagenze muri sida cyangwa se uko bigenda muri Ebola cyangwa uko bigenda ubungubu bimeze muri corona, uko bizagenda ubukana burushaho kuba bunini kuri iki kibazo, ibihugu byacu usanga ari ibikene ku buryo bidashobora kwifasha, bigomba gusaba hanze ngo babifashe. Tekereza rero ubungubu nyine Kagame na FDMI bari bamaze imyaka yose bavuga ko ari ibihangange, bavuga ubucuruzi barimo amadege, za conference centers, amahoteli, ibiki byose. Urumva iyo utagenda ushora ubukungu bwawe mu bizagufasha igihe cy'icyorezo nk'iki, mu bintu bizagufasha bigutunguye, ibintu nk'ibi ngibi bigutunguye, ngo uinvestise mu bintu nk'ibi ngibi, tuvuge hari za ventilators ntabwo tuzifitiye, sinzi uko wakita ibi byo bifasha abantu guhumeka, 6-bed ventilators wazite iki?
Umuntu yapfa kuba ko ari imashini mbese zifasha zunganira,
imashini zifata cyane cyane abantu bafatwa iyo uko barushaho kuba nabi, cyane cyane nyine abasaza cyangwa se abafite ubundi burwayi n'abato, kuko ubu ngubu si abasaza gusa ariko igice kinini cy'abarushaho kurwara ndetse zikanabica, abo benshi bapfa, igice kinini n'abantu bakuze. Ibyo rero urumva izo n'ubu muri iki gihugu umukuru w'igihugu Trump yagombye gutegeka General Motors ubundi ikora imodoka,
yego,
ariko yagombye gukoresha bwa bushobozi butangwa, ugomba ndimo gushakisha 6-bed emergency powers, war powers, mbese bene bwa bushobozi buhabwa umukuru w'igihugu cy'intambara mu bihe bidasanzwe. Ubu ngubu yagombye gutegeka General Motors ngo ikore ventilators ndetse n'abandi azategeka n'abandi, ariko urumva muri iki gihugu ventilators ubu niyo hirya no hino hari amarira y'aba governors baravuze induru barasaba ngo leta ifashe, kugeza aho Trump yagombye kuvuga ngo reka akoreshe izo emergency powers ategeke General Motors ikoreshe ventilators. Ubu bagombye no kuvana ku byo bita strategic stockpiles, ni ukuvuga ngo mu bihe by'amahoro igihugu gitekerezereza abaturage, gitekereza kandi ko hashobora kuzaba ibihe bidasanzwe nka bene ibi ngibi, kimenya kuzigama nk'ubwo bagomba bafite strategic stockpiles ahantu babitse nka za ventilators wenda nk'ibihumbi 10 kubera ukuntu baba barabibaze n'iki, bakavuga ngo reka tubike za mask, ngo reka tubike ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukibaza uti nk'u Rwanda, u Rwanda birirwa Kagame aririmba ko u Rwanda rwateye imbere ngo ubu rugana mu kuba nka Singapore, uwamubaza uti ventilators mufite mu gihugu ziranga niki, mask mufite mu gihugu ziranga niki, ibikoresho bifasha abaganga n'abakora muri iyo sekiteri y'ubuzima kugira ngo bajyita personal protective equipment. No kuvuga ko ari ibintu byo wambara ziriya za gown zo wamba
no kuvuga ibyo abantu kwa muganga bakoresha birinda nabo kwandura
kwandura kuko urumva niwe bari ku mustari w'imbere wo kuvura abantu iyo rero nabo barwaye bagapfa no kuvuga ko ubugifite ikibazo gikomeye cyane uwabaza Kagame ngo izo personal protective equipment ziri mu gihugu zingana iki uretse muri Kigali wenda aho ushobora kuzivana wenda kujya muri za Faisal ukazibonamo cyangwa ushobora gusanga ubu ngubu n'abakozi ubwabo ari abaganga ari abanasi ari n'abandi bose bakora muri iyo sekiteri y'ubuzima ibyo bintu ntabyo bagira none se ufite amadolari ijana yugomba kuinvestisa mu buzima bw'igihugu mu kizarengera abaturage no mu bihe bidasanzwe nk'ibi ngibi wakwibaza ngo washyira mu ndege washyira mu kubaka amahoteli kuko ikindi nuko ibyo bintu byose yagiye ashoramo imari nuko bije kugusha amazuru n'ubundi byari byaragushije amazuru nta nyungu uko bigira ariko urumva ntabwo ari byo byarengera abantu mu gihe nk'iki ngiki kidasanzwe niyo mpamvu navuga ngo warumbaje uti muri Afurika twiteguye dute nta kwitegura ubwo dutegereje kuzaza dufite imbehe tubwira za World Bank tubwira IMF tubwira ibihugu bikize nabyo noneho bifite ibibazo bikomeye cyane urumva cyagiye badufashaga badafite nako sino gufasha nabyo harimo inyungu icyo ni ikindi kibazo ariko urumva muri iki gihe nabo bafite ibibazo bazagira n'ibibazo bikomeye cyane ubushomeri bwiyongera mu bihugu byabo kubwira igihugu ngo noneho ngo kuri bice gifite ngo ni gisagurira umunyarwanda ni gisagurira umunyayuganda ni gisagurira umunigerian kandi atari uko tubuze uburyo bwo kubaka ni ibintu koko ubona bikojeje bikuriye kudutera impungenge kuko nibyo bihe tugaramo
nagira ngo tubuze kumva kuko ubutumwa bwa Kagame ariko nagira mbanze nibutse abatwumva ko iki kiganiro kiri kuri radio ishako nyine ijwi cy'ishyaka ishako Rwanda Freedom Movement iki kiganiro twagihaye inyito Kagame na virusi ya corona abanzi babiri imbere y'abanyarwanda ku wa gatandatu ushize ku itariki 26 z'ukwa gatatu iki kiganiro twavuze mbese twatanze igice cya mbere cy'iki kiganiro none uyu munsi tugiye ku gice cya kabiri nk'uko nyine twari twabisesenguye icyo gihe twavuga ko abanyarwanda muri bibiri ko bahanganye n'abanzi babiri kandi bafite ubukana bwinshi cyane tukavuga ko hari ingoma mpotozi runyunyusi ya Kagame akaba na nkongwa ya corona kuko tumaze kubivuga mu kanya iriho igarika ingogo hirya no hino ku isi imaze gukwira isi yose ufite ingahe 180 n'ibindi ubu imaze kugera mu bihugu 199 ni ukuvuga mu by'ukuri ko nta hantu itaragera nta hantu na hamwe batavuga ko hari umurwayi wayo nibura umwe hakiyongeraho n'icyo kibazo nyine twavuga cy'uko hari n'abadafite n'ibikoresho ndibuka mu kwezi kwa kabiri hashize ukwezi kumwe rwose nibwo Kagame yigeze kuvuga ati nabajije abashinzwe iby'ubuzima hano bavuga ngo ibipimo bihari byose hamwe ngo byari ibipimo ndibaza 90 tuvuge ko yenda hari icyo gihe yikubise agashyi bakatumiza ibindi bipimo ariko simpamya ko ibyo bipimo bazanye ibipimo bishobora gukora ibipimo yenda nk'ibihumbi nka bitanu ibihumbi icumi ibihumbi makumyabiri simbihamya cyakora kuko Umushinwa yashimiye nigeze kubona amafoto mbona n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko hari ibikoresho yashyikirije umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibyo bikoresho hakaba harimo nyine n'ibyagomba kuza mu Rwanda n'ibikoresho yari yatanze kugira ngo ibihugu bikennye bishobore kubona ikibitabara ubwo nyine muri iki kiganiro twari dutesha abanyarwanda bazemera bahebere urwaje bategereze kurimbuka cyangwa hazaboneka ingamba zo kubatabara ese ubutabazi bwakura abanyarwanda ku ngo y'ubwoba y'urupfu y'ivangura n'igitugu bwaba buteye bute ese burashoboka muri iki kiganiro najyaho ndibutse ko turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa umuyobozi w'ishyaka ishyaka Rwanda Freedom Movement na nanjye Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka n'abatindi rero nagira ngo twumve iri jambo rya Kagame ndebe ko uburyo bwa tekinike buza gutuma ryumvikana neza hanyuma dukomeze
banyarwanda baturarwanda mwese nshimishijwe n'uyu mwanya ngize wo kuganira namwe muri ibi bihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus isi yose ifatanyije guhashya iki cyorezo kandi kuvaho umurwayi wa mbere agaragaye mu Rwanda mu byumweru bibiri bishize buri wese yagize uruhare kugira ngo agire icyo akora ndabashimira mwese ubufatanye ubwitange no kumvira amabwiriza mukomeje kwerekana ndashimira by'umwihariko abakora mu nzego z'ubuvuzi ubwitange bakomeje kugaragaza bakora amanywa nijoro bagerageza gukumira ubwandu bushya bavura abagaragayeho uburwayi ndetse banatuma igihugu cyacu gikomeza gutekana uyu munsi hamaze kugaragara abarwayi ba coronavirus 54 mu gihugu cyacu uyu mubare uzakomeza kuzamuka kuko hakomeje gushakishwa abahuye n'abarwayi b'iyo ndwara kugira ngo bapimwe ndetse abagaragayeho uburwayi bavurwe ubu nibwo buryo bwiza bwo gufasha abashobora kuba baranduye mu rwego rwo kurinda imiryango yabo ndetse natwe twese aho dutuye twafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika indege zitwara abagenzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza ku mipaka yacu ibi byatumye hadakomeza kwinjira abandi barwayi bashya twahagaritse ingendo hagati mu gihugu kugira ngo tugabanye gukwirakwiza ubwandu icyakora coronavirus yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwira hose niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukomeza gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yashyizweho na leta tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu cyo guhitana abantu benshi harimo ibi bikurikira kuguma mu rugo gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi mutegeranye igihe uvuye mu rugo ndetse n'iyo haba mu rugo gukaraba intoki neza kenshi kwitabaza ubuyobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi tuzi neza ko ibi bihe
Dr. Theogene Rudasingwa nagira ngo nyine dukomeze twumvaga ijambo rya Kagame yenda dushobora kuza kurikomeza aho ryari rigereje iyi disikuru ije hashize kuko nk'uko bivuga ibyumweru bibiri umurwayi wa mbere abonetse mu Rwanda hanyuma hagati aho igihugu nyine bahagaritse ibintu byose mu gihugu bahagarika ingendo bahagarika ibintu binyuranye haza bashyira igihugu mbese muri bya bihe bidasanzwe ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko perezida wa repubulika ari we ushyira igihugu mu bihe bidasanzwe amaze kubivugana n'inteko mbese n'inama y'abaminisitiri bakavuga yuko nyine perezida wa repubulika ubwo ni ingingo y'itegeko nshinga nuba ari ingingo y'ijana na munani umurongo wa gatatu niho nyine bavuga yuko perezida wa repubulika ari we uvuga ko igihugu kigiye bidasanzwe mu Rwanda ku itariki 21 z'uku kwezi kwa Werurwe ni ukuvuga hari hashize icyumweru kimwe umurwayi wa mbere abonetse mu Rwanda ministre w'intebe Dr. Ngirente Edouard niwe watangarije abantu ko niwe watangarije mbese niwe washyize igihugu mu bihe bidasanzwe yasohoye itangazo ribivuga noneho umuntu akibaza kuki byakozwe na ministre w'intebe kandi bigomba gukorwa ubundi na perezida wa Repubulika perezida wa Repubulika yari hehe nanone umuntu akibuka ko itegeko nshinga riteganya yuko ngo perezida wa Repubulika nk'iyo ari nk'iyo ari mu mahanga cyangwa se yenda yagize izindi mpamvu ko ashobora gusimburwa ko ashobora kuba ahagarariwe na minisitiri w'intebe ibyo nabyo itegeko nshinga ryo mu Rwanda rirabiteganya noneho umuntu akibaza ati yari hehe kugira ngo nyine hafatwe izo ngamba ese ubundi disikuru avuze ntabwo bizwi niba ntabwo bigaragara neza niba ari disikuru avugiye mu Rwanda nubwo abantu bari bamaze iminsi bavuga ati perezida Kagame ari he ko mu Rwanda igihugu kiri mu bihe bidasanzwe ijwi rye rikaba ryarabuze ni ukuvuga mu by'ukuri ijwi rye rije abantu baratabaje bavuga bati perezida wa Repubulika ahugiye mu biki ari hehe ese nawe yaba yaranduye corona virus ibyo nabyo ku mbuga uyu munsi byiriwe bitambuka cyane cyane ko abantu bavuga ko babonye indege ye mu Bwongereza guhera itariki 21 za Werurwe ariho iyo ndege iri kandi ngo ikaba yari igihe ari kugeza nibura ejo bundi bikaba bisa nk'aho yenda yaba se ari kwa muganga bityo bikaba ari imwe mu mpamvu zatumye avuga cyangwa atinda kugira icyo avuga cyangwa se ikaba ari imwe mu mpamvu yaba yaratumye minisitiri w'intebe ari gutangaza kuko ingingo 19 ivuga yuko nyine minisitiri w'intebe ashobora gusimbura perezida wa Repubulika mu gihe kigufi nk'igihenda yaba arwaye cyangwa se yagize n'izindi mpamvu zatuma aba atari mu gihugu cyangwa se atariho yubahiriza imirimo yose adashoboye gukora imirimo yose nk'uko ayisabwa nagira ngo dukomeze kino kiganiro cyacu yenda wagira icyo tubwira kuri iyi disikuru ya Kagame tugahera aho ngaho tugakomeza
murakoze Sixpel ntabwo ndi buryo wenda muri ibyo bya speculation ku ese Kagame ari hehe ese Kagame ararwaye icyo navuga gusa ni uko ku bintu bijyanye ibihe bidasanzwe n'ubundi mu by'ukuri u Rwanda ruhora ruri mu bihe bidasanzwe niyo hataza kuza iki cyorezo cya corona niyo mpamvu dukora iki kiganiro cyo kugerageza kugereranya icyorezo cya giterwa na Kagame DMI FPR u Rwanda n'abanyarwanda bamazemo imyaka myinshi ari by'umuntu hari ibintu burya bajya bita babyita mu cyongereza babyita silent emergency n'ibihe bidasanzwe ariko bitaterera hejuru ngo bivuze induru abantu babimenye bose ariko iyo emergency kabira aho nk'ukuntu dukunze gukora y'abantu bakora analyse ukuntu genocide iba mu Rwanda cyangwa se n'ahandi uko intambara zitangira burya ntabwo genocide cyangwa intambara bijya biza mbese nk'impanuka nka accident ngo igire icyo ugwa aho ngaho burya haba hariho ibintu by'umuntu byose yakwita ngo ni ibyo bihe bidasanzwe biba bihari ariko hari ukuntu bihishwa n'ubutegetsi ndetse na society ku buryo amaherezo nyine biza kurenga igipimo bikabyara intambara bikabyara genocide nk'ukuntu byabaye mu Rwanda no mu niyo tugereranye rero ibi bya Kagame DMI FPR n'iki cyorezo cya corona nibyo tugerageza kwerekana ko n'ubundi hari ibyo bihe bidasanzwe iby'uko Kagame we ntabwo ajya yubahiriza ibintu bijyanye n'itegeko nshinga abyibuka gusa iyo agomba kubitekinika agomba kurihindura cyangwa se kwiyongeza imyaka yo kuzaguma ku butegetsi cyangwa se ihindura itegeko agomba gukoresha gukubitisha abatavuga rumwe nawe ariko ntabwo ajya abyitaye urugero naguha ni uko habaye intambara ebyiri muri Congo muri izo ntambara zabaye muri Congo nta iyo kuvanaho Mobutu ni ya kabiri yashaka kuvanaho Kabila nubwo ntiyaje kumuvanaho ahubwo yaje kumwica ntabwo izo ntambara uko urebye sikwe nta hantu na hamwe u Rwanda rwigeze gukoresha intuza iryo tegeko nshinga ngo ahanini hari n'igihe byabaga na prime minister yabyumvaga cyangwa se cyagiye hakiriho na Bizimungu bashoboraga no kubyumva byabaye batanazi uko byagenze no kuvuga ngo itegeko nshinga Kagame ntabwo ryitayeho byashyirwa hagaragara na ministry w'intebe n'undi ni ibintu adaha agaciro na gato ahubwo icyo navugaho ni iki ngiki 6 ubu ngubu uyu munsi iyo urebye haba mu Bushinwa haba mu Butaliyani haba muri Spain haba mu Bwongereza aho ngaho mu Burayi aho mutuye haba hano muri Amerika cyane cyane hano muri Amerika noye buri munsi haba hariho conference de presse aho umukuru w'igihugu na vice president we n'abantu bakomeye bose hejuru muri sekteri ya y'ubuzima abaganga bakomeye aba scientist bakomeye ndetse n'igihe kimwe umukuru w'igihugu hano yazanye n'abacuruzi bakomeye amakompanyi yose akomeye yari yabazanye kubera ko ntabwo ari ibintu bikorwa na leta gusa cyangwa se muri sector public cyangwa se sector privé gusa ahubwo iki ni icyorezo gifata society yose gifite ingaruka kuri society yose ku buryo ugomba gukosanya abantu bagufasha mu kurwanya iyo ntambara ni nk'umuntu wavuze ati kandi niko koko ino bayita ko ari intambara barimo no kwisi niko bayita none se kuva ibi byumweru bibiri kuva batangiye kubara abarwayi bafashwe muri abantu bafashwe mu Rwanda wari wabona Kagame kuko ntabwo ari Kagame gusa ni Kagame ni prime minister ni ministry w'ubuzima ministry mbese abo bantu bose bakomeye bagomba kuba bakuriye igihugu muri mu byo bita crisis muri crisis iyo yose muri crisis iyo yose nk'iyo twaciyemo muri 1994 cyangwa se nk'ingi turimo ikintu cy'ambere cy'ugomba gukora nuko abantu bagomba kukubona kubera ko cyane cyane twavuze mu kigano cy'ubushize ikintu cyo virus coronavirus ikora itera indwara gitera uretse gutera abantu nyine bakazicwa n'iyo virus nuko izana ubwoba bukabije kandi umuyobozi muri crisis mu bihe bidasanzwe ni ugomba kubwira abantu ngo urumva akababaro k'abantu urumva ikibazo cyo bafite ariko ubunakuriye kubamara ubwoba ubaha icyizere ko ejo bundi ibyo ngibyo nubwo bikomeye tuzarwana hamwe kandi tuzatsinda hamwe nicyo buryo umuyobozi ntabwo ari umutekinisiye abatekinisiye bo babuzwe ni benshi babahari ariko ugomba kubabera ku isonga ukabereka yuko uri hamwe nabo kandi ukaba ubuhumekero kugira ngo bakore ibyo bashinzwe none se ubu iki gihe cyose cyashize kariya gafoto wabonye Kagame ari aho ngaho ntituzi wa mugana aho ari aho ari wenyine avuze iminota 5 avuze ko abantu ari umutukarishye koko ibyo ntagomba kubibwira kuko abantu nibo babizi kumurusha ariko araho mu minota 5 agatanga iyo discours none se ubwo icyizere kiri hehe kumara ubwoba biri hehe y'abanyarwanda cyangwa se kuba icyizere kwejejo bundi ibyo bintu bizashira ubuzima bugasubira uko bwari bumeze biri hehe uretse ko uko bwari bumeze ni handi nibyo twatangiye nicyo gituma tugerageza kwerekana ko hari iki cyorezo cya corona hari n'icyorezo cya Kagame epidemia iriya system iriho kuva muri 1994 iyo corona mu byukuri yo izashira kandi izashira vuba niya Kagame FPDMI izashira ntituzi ntituramenya neze igizarangirira ariko hari ingamba z'abantu bagomba uburyo abantu bagomba kwifata mu kurwanya icyorezo nk'icyo ngicyo cya Kagame FPDMI hari n'ingamba abantu bagomba gukoresha kurwanya icyorezo nk'icyo ngicyo nyine cya coronavirus naho ibyo yavuze rero byonyine ari ku kibazo n'icyo ngicyo none se ko abandi bavuga bati kubera izi ngamba zitwafashe abantu bazababara cyane ko abandi bariho bavuga ukuntu bagomba gusaranganya ubukungu igihugu gifite abo batishoboye kugerageza kubafasha abantu abana bavuye mu mashuri ubu ngubu hirya no hino baratangaza computer mu mashuri kugira ngo na za college n'amashuri yisumbuye kugira ngo abantu bakomeze amasomo ese mu Rwanda bimeze bite ko amashuri yahagaze abantu bameze bate ese ko abantu bikorewe ku giti cyabo ubu ngubu ibintu byose byahagaze ese inkunga bakwiriye gutegereza izava kuri leta uko bamaze iki gihe cyose batanga imisoro ihambaye ese iyo nkunga izaza ryari ko Kagame ntacyo yayivuzeho ese ko ibyo bintu byose byazambaye nicyo kikwereka icyo ikintu cyiza kugaragara nuko ibyo Kagame na FPDMI bamaze imyaka bavuga ko bateye imbere hari ijambo bavuga mu ntuza mu cyongereza amagambo bakoresha ngo they are caught with their pants down no kuvuga ngo ibyo babeshya abantu ngo hari amajyambere bigomba kuzibafashe bambaye ubusa kuko ntacyo bafite baha abaturage iyo baza kuba bagifite
Kinyarwanda baravuga ngo ntacyo bakenyereyeho
ntacyo bakenyereyeho baraza kugaragara kuko ayo majyambere ya Singapore aragaragara muri ibi ngibi ko n'ubundi ahubwo rero ikibazo nuko reka ngo urugero sixth day wumve ko abaturage mu Rwanda bakomerewe niyo tuvuga ikintu cyo we nanjye kubera aho tuba niyo tuba tukiri mu Rwanda twari kuba turi mu mazu arimo amazi arimo za toilet ariko aho nakuriye mu nkambi aho Kagame yakuriye naho nakuriye n'abantu bakurira mu bukene ahenshi muri Afurika ndibuka ko twajyaga kwiga mu gitondo nkiruka nka mayiro zingahe njya kwiga ari uko mbanje kuva kuvoma wava kwiga ukajya gusenya nawe tekereza kubwira umuntu ngo akarabe inshuro nyinshi ngo nubwo yaba ari mu rugo agerageza akarabe inshuro nyinshi ndibuka ko mama yajyaga avuga twaga dufite wenda nk'ikidomora kimwe cy'amazi washaka no wenda nko kugira isuku ngo kandi cyakavuga ngo reka upfushe amazi ubusa tekereza rero nk'umuntu w'umuturage uri ahantu muri komini runaka udafite amazi mu rugo udafite n'isabune ndibuka hari igihe aho na mu rugo rwo nakuriyemo hari igihe kirekire twaga tudafite isabune nza kubona abantu baratubwira aho ngaho hafi yo dutuye ngo umuntu uzi ikintu bita imitanga six bed umutanga
ndibaza ko ari ibyatsi ko ari ibiti byitwa gutyo twebwe bakoreshaga n'ibindi byitwaga imihoko cyangwa imihoko
nigeze kubona mama afata iyo mitanga ngo ndetse ngo uyivanga n'ivu ngo ukamesa imyenda iyo rimwe hari umuntu w'umututsi wari ufite inka cyane yaranashaje yitwaga Gahitsi yabaga iyo ngiyo iwacu ariko yari afite inka nyinshi rimwe arimo kugenda ndamwibuka yabaga yambaye imishanana yera afite n'agakoni agenda ku muhanda ruguru y'iwacu aho twari dutuye abona mama arimo guhinga yambaye imyenda isa nabi umuntu ujya guhinga aba yambaye imyenda kuko uburimwe w'isiga itaka ubu aba ari wahinga ubusa n'iryo taka ry'uhingamo aramureba aramubwira ugahita amubwira ngo ariko wa mugore we ngo abahinga ntibamesa ngo ariko uzi ko abaheresi babyanga urumva ngo wa mugore abahinga ntibamesa ese uziko abaheresi babyanga mama aramubwira ati ariko atushoboye kuma mu byo ntunze rwose ati kugura imyenda ndabizi ati nzi n'imyenda myiza acaho aragenda na Kagame rero hariho ibibazo utavuga ngo byatangiwe na Kagame ibibazo by'ubukungu muri Afurika ni karande nabyo bifite impamvu yabyo imwe mu mpamvu ubukene buba karande mu bihugu byacu ni imitegekere y'abantu bameze nka ba Kagame kubera ko niyavuga ngo mukarabe mu kuko agomba kubivuga koko nibyo niwo muti tubwira abantu ni mukarabe ni mugerageze kureba ko hari imbese ibyo tuvuga muri iki gihe ngo mbuye kwegera abantu muhanya kanya hagati yanyu ibyo byose byo tumugume mu rugo ibyo byose ko tugomba kubivuga ariko iyo umukuru w'igihugu avuga ngo mukarabe mu ntoki inshuro nyinshi abakwiriye no kwibaza ngo se abadafite amazi bo harya bigenda bite harya niba nta za mask dufite mu mavuriro zihagije biragenda bite ese niba tudafite za ventilators biragenda bite ese mu bukungu bwo dufite twabusaranganya dute ariko cyane cyane twatuma dute bwiyongera kugira ngo buhoro buhoro tuzashobore kwitunga atari uko buri gihe tugomba kugenda dufite imbehe tugomba gusabiriza abantu iyo twaguye mu byago nk'ibi ngibi kuko n'umunsi corona yarangiye hazaza indi virusi cyangwa se n'utundi dukoko ubu ngubu twiyongere kubera ko ibihe byahindutse ibi byo twita climate change ni ibintu byo tugomba kuzirikana buri gihe hazaza rero n'ikindi cyorezo gikomeye cyane ese cyo tuzaba tukiteguye dute niba iki ngiki tutarakiteguye ese amasomo tukivanamo n'ayahe nibyo ngibyo Sixberry niyo comment navuga ku bijyanye na ni crise ariko kubona ifoto ya Kagame avuga mu minota itanu avuga biri yavuze nibyo bikwereka ko dufite ibihe bidasanzwe muri rwa rwego navugaga ruri silent rutavuze induru rucecetse ariko mu by'ukuri ari ikibazo dufite kandi nacyo tugomba guhangana dufite izo abo banzi babiri kandi tugomba guhangana nabo kuko guhangana nuriya mwanzi wa FPL DMI na Kagame nibyo bizaduha imbaraga zo kutuma dutsinda n'ibindi byorezo bizajya biza bitugwira kugira ngo bisange dufite imbaraga nk'ukuntu ibi bigenda bigwira ibindi bihugu ariko ko babyifatamo bitandukanye nuko twebwe tubyifatana
urakoze cyane Dr. Eugene Rudashingwa koko ijambo rya Kagame ijambo rya Kagame nubwo ryaje ritinze risa n'iryakubise igihereye kubera ko ingamba zikomeye cyane abanyarwanda bategereje ko yavuga nka perezida w'igihugu igihugu agenda avuga ko cyateye imbere koko izo ngamba ntazo twumvise habe namba yego koko ahavugira ijambo biragaragara ko nawe nta bwisanzure yari afite ari aho cyane nuko avuga icyo urabona ko nawe nta bwisanzure buhagije yari afite ku buryo nawe ashobora kuba koko ari mu bihe bikomeye ariko nanone ingamba zikomeye abanyarwanda bari bategereje ko yagira icyo avugaho ntazuhumbize kimwe nuko nk'uko babivuze mu bindi bihugu buri munsi bagira icyo babwira abaturage bababwira aho ibintu bigeze ingamba ziriho zifatwa n'impamvu zazo noneho kandi n'izo ngamba iteka zikajyana n'imiterere y'igihugu mu Rwanda nko kugira ngo ubutegetsi bwa Kagame buvuge buti dukora ibi n'ibi usanga bakopora ibiro bikorwa mu Burayi mu bihugu byateye imbere bakaba aribyo bakoporora gusa nta muntu uva mu rugo nta muntu ugira hajya mugume hamwe kandi mukarabe amazi nka 90 abantu ndibaza barenga 95% ku ijana amazi bajya kuyashaka ahandi ayo bagira iwabo bajya kuyashaka ahandi nk'ibyo bavugaga byo kujya gutashya inkwi kujya gutora inkwi nabyo abaturage kugira ngo bashobore guteka bashobore kubona icyo barya bagomba kujya gushaka gutora za nkwi bagomba kujya gutashya bakaza bakabona gushyira inkono ku mashyiga kuvuga rero ngo abantu ntibaheraho abantu ntibanyakabyizi ni abantu barya bafungura ari uko bakoze ari uko basohotse mu ngo zabo bagatahana ikintu kibabeshaho kuvuga rero ngo abantu ntibagumaho ngaho ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane mu Burayi barabikora kubera ko bafite bateye imbere bafite ubushobozi bwinshi cyane n'abaturage baho bafite bafite ubushobozi budafitakuriye n'ubushobozi bw'abanyarwanda ku buryo bafite n'ubushobozi bwo kugenda bagashaka n'ibintu bagahunika bakagira bate ndetse ugasanga hari n'ibyo kuba bafite n'ibintu byahunitse ku buryo bivuga biti habaye ibintu bikomeye cyane abaturage bacu kibabeshaho mu gihe cy'amezi abiri atatu ibyo ngibyo ugasanga bariteze iminsi bafite ibintu bateganirije abaturage naho iwacu ni ugufata ingamba nk'izo bumvise zifatwa mu bihugu byateye imbere noneho ugasanga mu by'ukuri nta kintu na gitoya zishingiye ukibaza uti abantu inzara nibarya kandi inzara izabarya koko n'ubundi bari bashoboye noneho ubahejeje mu nzu inzara irabasunga pe bazabyitwaramo bate niho mbona hashobora kuzaturuka n'ikindi kibazo kiremereye gishobora guteza umutekano muke mu gihugu mu baturage abantu bajya kwibaho bakeka ko babona iki n'iki cyababeshaho kubera ko ntabwo abantu bazicwa n'inzara bakeka ko mu baturage n'ahandi ibyo kurya bihari bazagaruka bajye kubishaka nkaba nibaza rero ko ingamba zikomeye ziracyakenewe ahubwo ikibazo gihari leta y'u Rwanda irasinziriye ntabwo urasanga idasa naho ishyira mu gaciro mu by'ukuri ikibazo kiremereye abanyarwanda uko giteye igire n'icyo gikora gusa kuvuga bati nimugume hamwe mugume iwanyu mukarabe cyane mwirinde kwandura no kwanduza abandi ibyo biroroshye kubivuga ariko noneho kureba imiterere y'igihugu imibereho y'abaturage uko iteye ese nubaheza mu nzu bashobora kubaho igihe kingana iki babeshwaho n'iki leta izabamurira iki ngayo ariko abanyarwanda bari bategereje kumva batigeze bumva ni cyo kibeho dr Theogene Rudasingwa mu kiganiro cy'ubushize twasezeranije abatwumvaga yuko nyine tugikomeza uyu munsi mu gice cya kabiri hari ubutumwa bukomeye wifuzaga gutanga nagira ngo tugane kuri izo ngingo ijambo ni ryawe
urakomeze na ubutumwa bukomeye nta n'ubundi nubwo mu by'ukuri tumaze abanyarwanda bamaze igihe kirekire batekerezaho kubera ko yego corona virus ije idusonga ariko mu by'ukuri ikibazo nyamukuru niyo virus ya Kagame FPR DMI tumaranye igihe mu by'ukuri imaze guhitana imbaga y'abanyarwanda mu gihugu cyacu no hanze yacyo itanetse FPR Kagame batanaretse n'abanyamahanga cyane cyane muri ako karere duturenye mwibuke ko mu kiganiro cy'ubushize mu bintu byo twagaragaje kuri coronavirus twaravuze ngo nubwo ari ikintu kitagaragara ariko gifite ubukana bukabije nk'ukuntu bimaze kugaragara nk'ukuntu umaze kuvuga ko hafi ibihugu 190 n'isi yose mbese cyafashe isi yose mu gihe gitoya cyane n'igice cy'umwaka ntikiragera ni ukuvuga ngo turabara amezi cyangwa se ibyumweru DMI ku rundi ruhande tukavuga ko cyane cyane DMI kuko ari igikoresho gikomeye cyane kuri Kagame ku giti cye ndetse n'ako kazu k'abatutsi cyane cyane b'abasirikare akoresha mu bikorwa by'ubwicanyi kwica abahutu kwica abatutsi kwica abatwa hari igice cya DMI kizwi ariko hari n'igice kinini kitazwi kuko ni nka nkongwa yagiye mu mizi muri sosiyete nyarwanda kubera ko wakwibaza ngo ni hehe hatari DMI ta deployed mitashizemo ibyitso ni hehe haba se mu muryango ko tuzi ko mu muryango haba hari abantu bo DMI yigarurije ikoresha kuzana mbese akaduruvayo mu miryango bigeze gutanga urugendo ko Kagame yigeze kumbwira ngo mbwire Alfred Kalisu yaramufunze amwita umujura aramufungura amugorora kuba ambasaderi sinzi ubu ngubu niba ari ambasaderi he nimeruka ari muri Angola abanza ngira ngo ari muri Egypt muri Misiri urabyibuka 6 day wamenya aho ahereye yigeze kumbwira ni anecdote mwijora amamagaye yambwira ngo nzabwire ngo Kalisa ngo atandukane n'umugore we ngo kuko umugore we ngo ntadukunda iyo Kagame avuze ngo ntadukunda ubwo bavuga we n'umugore we ariko ubwo bihindutse igihugu cyose u Rwanda rwose urumva DMI mubwiye ndacuceka kuri telefone ampamagaye saa 9 masaha ya kera rwose saa 9 saa 10 za nijoro ndacuceka kuri telefone kuko numvaga atari ikintu ntashobora gukora nubwo yaba ari Kagame cyangwa se n'undi wese ntabwo yanteye ngo ninjye mu rugo rw'abandi ngo njye kubwira umugabo ngo natandukane n'umugore we ndaceceka kuri telefone ngira ngo yumva wenda kuko ntazandabikora ahambwa ati bireke ati nzabwira Jack Nziza abikore ubwo akumva kuba yarabikoze Jack Nziza ari umukuru wa DMI urumva urwo ni urugero ntaze kubona iyo FPL DMI deploying mu muryango ikajya kuri buri musozi muri sector muri ministeri mu kigo cyari cyo cyose ikaza muri diaspora ikajya muri ambasada ahantu hose hariho igice kinini mu banyarwanda baba batazi ko uwo barimo kuvugana nawe cyangwa se urimo kubaresha urimo kubaha business cyangwa se n'ikindi mu byukure so hari igice cya DMI kitazwi mu kurwanya na regime imeze kuriya bidusaba yuko tugomba kurushaho kumenya ibyo bihishe byo tutabona ku n'amaso yacu ngo tumenye aho biri aho byagaragaye kose kugira ngo dushobore kubirwana icyo ni icya mbere twavuze ko ari umwanzi utagaragara hari n'igice cya DMI kitagaragara tugomba kurushaho kumenya icya kabiri cya coronavirus twavuze ko ari runyunyuzi igomba kujya mu mubiri igafata ubundi ibigize umubiri bigomba gutunga umubiri ikabigira ibyayo kugira ngo ushobore kwibiba ijye hirya no hino niyo mpamvu ishoboye kugera mu bihugu ijana na 82 ngaye abantu 300,000 kica bangana batyo mu gihe gitoya nuko ijya mu mubiri ikigaruriza ibigize umubiri ibitunga umubiri ibikoresho by'umubiri bisanzwe kugira ngo yibive na DMI Kagame na FPL ni runyunyuzi ni system ya runyunyuzi nta handi yagashoboye kubaho iyi myaka yose kuva muri 1994 kugeza kuri aya magingo atari uko yibibye mu banyarwanda hakagira igice wenda abantu babona ari ku gice kinini kimunga gikora nka nkongwa gikora nka kansa aricyo cyagiye mu mubiri w'abanyarwanda muri societe nyarwanda kikawujegeza kikabica uruhongohongo cyangwa se kikabica mu bwinshi nk'uko byabaye muri za Kongo no mu Rwanda ibyo byose ubu twari tugiye turaganira mu kwezi kwa kane ubundi abantu bibuka genocide y'abatutsi hari ibyo twebwe twemera ko ari genocide y'abahutu bamwe batabyemera baba bahutu cyangwa abatutsi cyangwa bagira ubwoba bwo kwatura kuko bazi ingaruka zabyo esperiyo igomba kubirwanya kubera impamvu zumvikana ariko icyo kintu cyuko ubundi twakabaye twibuka ariko twibuka abapfuye ariko batari nacyo giye kubera icyo gihe nije buri gihe nta gihe abanyarwanda mu gihugu hanze tuba dufite abantu duturirira bapfuye baburi wirengero kubera nyine iyo system ya DMI yarunyunyusi izi kajya muri society kayishamo kugira ngo biyifashe kwibiba no koreka abantu nk'ukuntu bimaze kugaragara. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nuko idatoranye. Coronavirus ntabwo itoranye. Waba uri umukire, uri umukere, uri umukene, yaba uri umusaza umukecuru cyangwa se umuntu muto, yego ubu ngubu bahavuga ko abo yibasira cyane ari abantu nyine n'ubundi bakuze wenda bashobora kuba bafite ubundi burwayi. Nta yindi mpamvu nuko system y'umuntu umaze gukura uko tumutunga n'uko nguko uko intege dufite sizo twari dufite tukigirira abantu bato uko ugenda ukura niko intege zigenda zigabanuka, niko coronavirus ikora. Uko FPLDMA nayo ukuntu yataka rero yataka cyane cyane ikoresha abantu nabo basanzwe bifitiye intege nke, ntabwo ari intege nke z'uburwayi cyangwa se mu mubiri wetse ko nabo ishobora kubikoresha, nabo ishobora kubikoresha, ariko cyane cyane intege nke zo kumenya ko udafite kwemera bihagije ku Rwanda ari urw'Abanyarwanda bose, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ku Rwanda ari igihugu gikwiriye kuba kigendera ku mategeko ukabyumva utyo gusa ariko ukabona amategeko yicwa na FDMI ahubwo aho kuba wabyitambika imbere ngo ubirwanye ukumva ukwiriye kuba igikoresho. Intege nke zo kugira inda nini, kumva ko ushobora kubona akazi ugahemukira uwo umuvandimwe, ugahemukira inshuti, ugahemukira umunyarwanda. Intege nke ziva ku bintu by'urwangano, kumva ko ubuzi urwango kera ubundi abantu bavuga ngo inzangano ngo ziba hagati y'Abahutu n'Abatutsi, ngo Abahutu n'Abanyenduga, ngo ibyo bintu iyo urebye muri iki gihe, iyo urebye inzangano zo Kagame yabibye mu miryango, imiryango y'Abatutsi, imiryango y'Abahutu, biza noneho byongera ku byo byari bisanzwe bifite ubukana burenze nk'ubwo byari bifite, kubera ko cyane cyane imibereho y'Abahutu mu Rwanda muri iki gihe kuva FPR yafata ubutegetsi uko babayeho n'ibindi n'ibindi. Izo nizo ntege nke, iyo myumvire, urwo rwangano, iryo vangura, iyo nda nini, burya byose ibyo byose ni intege nke ziha icyuho cyo FPLDMI ishobora kunyuramo, nako inyuramo buri gihe imaze imyaka 20 ningahe inyuramo kugira ngo yibere muri societe nyarwanda, ndetse noneho yagure n'amarembo ive mu Rwanda ijye mu karere, ijye no mu hirya no hino, ubu yageze no mu banyamahanga, hari abikoresha nyine kubera izo mpamvu zo maze kuvuga. So nkuko rero coronavirus iza ikigaruriza ibice by'umubiri kugira ngo yibibe, na FPLDMI niko ikora, iza muri societe nyarwanda ikareba hari intege nke akaba ariho imenera kugira ngo ishobore kuguma ku butegetsi, ishobore gukomeza gukora ibikorwa by'ubwicanyi nka biriya n'ibikorwa byo kwigarurira umutungo w'igihugu. Icyorezo nk'iki ngiki cyatera bigasanga mbese umunyarwanda ntawe afite aho gushyira umusaya, kubera ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko y'agatsiko k'abantu bake cyane. Icyo kintu cyo kuvuga ko coronavirus yataka abafite intege nke, nacyo tugomba kukibona nk'ukuntu FPLDMA ibikora. Icya kane ni uko coronavirus irica nk'ukuntu twabivuze nyine, icyo ntitwagitindaho kubera ko niba hari ikintu kimwe ngira ngo cyerekana uko ubutegetsi bwa Kagame na FPLDMI buteye, ijambo ribuvuga neza 100% nuko ari ubutegetsi bwica. Wagira ngo nicyo bubereho ni ukwica. Ubu tumaze ibyumweru nk'Abanyarwanda tugeraho tukavuza induru nk'ukuntu Kizito bamwishe nyine tukavuza induru, ubu ngubu noneho hazemo no bisa nkaho duhita twibagirwa vuba ko ibintu nk'ibyo byabaye ariko n'ubu ngubu ndahamya ko hariho amakuru dufite tutayabagezaho nitumara kuyigaho neza ubutegetsi bwa Kagame burimo gukoresha ibi bihe bidasanzwe mu by'ukuri guhotora abanyarwanda badashaka ubwo benshi muzajya kumva mwumve ngo abantu barapfuye ngo bishwe na korona ubu baragenda bajya mu miryango hirya no hino batoratora abo badashaka kandi nibo benshi mu gihugu ariko ibyo nabyo mu byitege ko ubwicanyi ubungubu burimo kwiyongera uko azagenda ahiyongera n'ibibazo biturutse ku bujyahabi buturutse ku ngamba za leta yafashe nubwo zaba zifite ishingiro ariko ko ubutegetsi butatekereza uko bugomba gufasha abaturage nk'ukuntu wabivuze Sixbert hazavuka abajura hazavuga iki kukuntu ngira ngo mwarabibonye hambe muri ibi bihengira ngo muri ibyumweru bishize hari abantu babiri bo barashe barabica biturutse ngo ntabwo bakurikije ayo mabwiriza urupfu rero nirwo niko system iteye ikindi rero nuko narangirizaho nuko bukoresha iterabwoba ubwoba niyo ntwaro ikomeye cyane Kagame na FPR bafite ubwoba bw'abanyarwanda ubwoba bw'umuntu wese uri mu Rwanda ubwoba yaba umuhutu umututsi umutwa yewe n'abanyamahanga baba mu Rwanda babamo bafite ubwoba yewe n'abari hanze ahangaha hari abantu benshi maze guhura nabo bavuga ko ari ba expert ku Rwanda ubwo aganira nawe ukumva nyine mufite byinshi mwumvikana ariko akavuga ati sinashobora kubivuga ati kubera nyine ati Rwanda urumva si abanyarwanda gusa bafite ubwoba n'abanyamahanga bafite ubwoba icyo kintu rero cy'ubwoba buturimo nk'abanyarwanda urabibona Sixbert niyo twahuriye aho duhurira hirya no hino i Buruseli ubona ku maso y'abantu ko bafite ubwoba umuntu akaba wenda agiye no kuvuga ati ariko nasabaga ko mwaba muvanyeho za kamera kugira ngo icyo ni ikikwereka ko abantu bafite ubwoba ntabwo ari abari mu gihugu gusa natwe ubwacu turi hanze dufite igihugu reba abantu bize bafite amadoktora bize bazi byinshi ku Rwanda bazi ibyabayeho ku Rwanda ariko bagaprefera bagahitamo kutagira icyo bavuga kubera iki kubera ubwoba bw'uko Kagame azabica ubwoba ko bazabatwerera ibyaha bya genocide ubwoba bw'uko bazabatwerera ubwoba bw'uko ari abajura ubwoba ukojeje ubundi bazavuga ngo wiyahuye kandi aribo bakwishe cyane cyane uko bakomeje no kwigamba iyo bishe abantu babyigamba icyo kintu cy'ubwoba kiturimo nkaba mbona rero mu ngamba zo twakwiga twose twagize ikindi gihe cyo kuganira mu buryo burambuye kandi tuzabikomeza kubikora dutyo ikintu cya mbere dukwiriye guhuriza hamwe ni ukubanza ibishoboka byose kuri buri muntu ku giti cye aho atuye icyo buri muntu wese ashoboye kugira ngo dutsinde coronavirus icyo cyo tugomba kugikora kuko ni iratwugarije cyane yugarije isi yose mu bishoboka byose haba ari ugukaraba haba ari gukurikirana ibyo byose nyine byo amahanga n'isi yose ivuga tukwiriye gukora kugira ngo twirinde ibyo byo tugomba kubikora bizadusiga ahantu habi cyane cyane abanyarwanda kuko zabasigamo ubushonji n'ubushomeri basanzwe bifitiye bwo leta y'u Rwanda itavuga izabasigana inzara izasiga abana bari basanzwe bagerageza kwiga nyine ariko kubera nyine ibintu byo gufunga amashuri yaba mato cyangwa yisumbuyeho ibyo byose bizagira ingaruka mbi kuri sosiyete nyarwanda ariko dukwiriye kubanza ibyo ari byose gukora ibishoboka byose kugira ngo dutsinde iyo coronavirus ku bijyanye no gutsinda Kagame FPLDMI icyo twakora kirutaho ibindi tugomba kubanza gukora biruta ibindi ni ukumenya FPLDMI kubera ko ntushobora kurwana n'umwanzi utazi biragorana ariko no kurwana n'umwanzi ugaragara ariko utazi bye iyo ntambara ntushobora kuyitsinda icyo rero ni ikintu cya mbere cyo tugomba kwitaho mu bihe biri imbere tuzakora ibiganiro byo gukomeza kwerekana uko umwanzi Kagame FPDMI ateye icya kabiri nuko tugomba kugerageza gutsinda ubwoba ntabwo icyorezo icyo ari cyo cyose niyo cyaje kigira abo cyica ariko hagira n'abasigara ariko icya mbere na mbere nta cyorezo cyitsinda hagomba kubaho abantu biyemeza ko barwana icyo cyorezo mu bya coronavirus tugomba ubungubu impamvu ikigoye abantu kuyirwanya no kuyitsinda nuko hari igihe kirekire abantu bagomba kumara bashakisha kumenya ukuntu coronavirus uko iteye n'uko ikora muri nibamara kuyimenya abantu bazayibona nibwo hazavamo za vaccine urukingo cyangwa se havemo n'umuti wo gushobora kugira ngo abantu bawukoreshe igende kugenza amaguru make cyangwa se no kuyivura nk'ukuntu byagenze ku bijyanye na za cyane cyane kuri sida twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize icyo kintu cyo kumva kumenya uko umwanzi ateye kugira ngo noneho tuzavanemo uko tugomba kurwanya uwo mwanzi ni ikintu gikomeye cyane ariko tugomba kubanza gushira ubwoba kuko ntabwo ubutegetsi bwa Kagame na FPDMI buzica abantu ngo bazashire ariko n'ababyiyemeje bagomba kubyiyemeza kuko bagomba kwemera ko umuti utangwa kugira ngo abantu batsinde icyorezo ni umuti ukarishye buri gihe murabona izi ngamba zose isi yafashe kugira ngo zirwanye coronavirus izo abantu bagomba gufata kugira ngo batsinde system imeze nk'iya Kagame FPDMI uwo muti wo urakarishye kurusha uwo muti urakarishye gusa kuko ahanini urasaba imyumvire yacu kuba imyumvire ikwiriye kuzahuza abanyarwanda ikazatanga ituze mu banyarwanda ikazabaha uburinganire imbere y'amategeko ikazatanga amahirwe angana imbere y'abanyarwanda ikavana udutsiko tw'abahutu abatutsi cyangwa se imvange yabyo uko wayita cyose imitegekere kuvanaho bene ubwo butegetsi bw'udutsiko butugejeje aho tugeze ahangaha urumva ko uwo muti utanga amahoro mu karere umuti uvanaho urwikekwe ariko cyane cyane umuti udufasha komora ibisebe n'inkovu twateranye 5-9 7-3 4 kugeza kuri aya magingo uwo muti wadufasha komora ibyo bisebe n'iyo nkovu urasaba ko ari umuti ukarishye koko ibyo ntabwo tuzabishobora dufite ubwoba icyo kintu cy'ubwoba rwose mbona ari mu bintu byo cyane cyane abayobozi muri sosiyete nyarwanda simvuga abayobozi mu rwego rwa politiki ndavuga abayobozi no muri sosiyete sivile abayobozi b'amadini abayobozi muri za komunite z'abanyarwanda hirya no hino abayobozi inshingano dufite ya mbere ni ugufasha sosiyete nyarwanda abanyarwanda twese kumenya umwanzi uko ateye icya kabiri ni ukumara ubwoba abanyarwanda kugira ngo bahangane n'umwanzi uteye atyo icyo kintu rero cyo kumenya Kagame PDMI 6 bill cyo kumara ubwoba abanyarwanda kugira ngo bahangane n'umwanzi mu bitekerezo ariko cyane cyane no mu bikorwa byatuma amahezo tuzatsinda numva ni byinshi abantu bashobora kuvuga ariko numva ibyo bintu uko ari bibiri ku kumva uwo mwanzi ukuntu ateye kugira ngo tumenye uko akora n'uko tumurwanya gushira ubwoba ariko muri ibyo byose ubuyobozi bufite uruhare rukomeye cyane ari ukufatanya n'abanyarwanda kugira ngo turusheho kumenya FPDMI Kagame uko bateye ariko cyane cyane muri icyo ngicyo igikorwa cyo ku cyo kugabanya ubwoba no kuvanaho ubwoba mu rugo rugamba rwo turimo kuko nta muntu ufite ubwoba utazi uko umwanzi ateye uwo muntu ntashobora kurwana n'umwanzi ngo amutsinde ahubwo wabyita kwiyahura aho kuvuga ngo urarwana urugamba rw'uruzatsinda nibyo bintu uko ari bibiri nagira ngo nashaka kuvugaho ibindi tuzakomeza mu bindi biganiro
urakoze Dr. Teogene Rudasingwa ndibutsa abumva kino kiganiro ko iyi radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement bakaba bari bakurikira ibisobanuro Dr. Teogene Rudasingwa yatangaga ku iki kiganiro twise twahaye inyito Kagame na virusi ya corona abanzi babiri imbere y'abanyarwanda birumvikana abanyarwanda bakomeye ariko nanone umuntu aribaza ibitambo byatanzwe mu banyarwanda amaraso y'abanyarwanda amenetse muri kiriya gihugu ni menshi pe ariko ugasanga aho kugira ngo asigire isomo rikomeye abanyarwanda yo kuvuga bati duhaguruke tumenye uburenganzira bwacu tubuharanire ho kuzagira abongera kumena amaraso y'abanyarwanda kariya kageni cyangwa aho kuzagira undi munyarwanda kugira kwicwa ngo agende ubusa aho kugira ngo abanyarwanda dukanguke tuvuge tuti ntibizongere usanga ahubwo kuko ubwoba bwarabaye bwinshi kandi koko Perezida Kagame ntacyo atakoze kugira ngo akomeze gutera ubwoba abanyarwanda hari ariya madisikuru yakoraga ndakwica nugira ibingibi ndakwica ukumva kuri we kwica ari wo muti w'ibibazo cyangwa se ati n'abandwanya n'abari kure yanjye yenda hari hanyuzamo nk'akantu gatoya nk'aho ngaho Kagame avuga ati ndakwica icyo kintu rero gituma abanyarwanda amaso n'imitima yabo bisubira hanze ya mivu y'amaraso babonye bakavuga bati icumu ntabwo rero unavuka amaraso arongera ameneke bityo abantu ugasanga rwose ubwoba burabaheranye ugasanga abantu barajunjamye ku buryo ndetse n'uwitanga n'ugira ate iyo yitanze akaba nyine yarishwe baravuga bati ntabwo yarebye ubukana bw'umwanzi ntabwo arebye ubukana bw'iyi ngoma none iramuhitanye mbese ugasanga n'uwitanze n'ugize ate bashobora nubwo ibyo akora baba bishyigikiye babyifuza ariko yabigwamo nk'ibyo batera wa mucinya mwiza wo kuvuga bati ibi bintu bikwiye guhagarara ntibizongere ugasanga ubwoba bwafashe abantu burabaherana noneho ukibaza uti umunyarwanda ubwoba uzamushyiramo gute kuko kugira ngo yumve ko agomba no guharanira kubaho ko nicyo kintu gikomera aho kugira ngo umuntu akomeze amere nk'intama bamuganisha aho bashaka bamukoresha icyo bashaka aho bashakiye bica uwo bashaka ugasanga ubwoba bwatashye mu bantu harimo abantu umuntu aganira nabo utese amakuru y'akanaka ati baramujyanye ese uyu nguyu baramujyanye umuntu akaba ari aho gusa abantu barabatoratoye ariko kandi ugasanga ari ibintu byabaye mu miryango myinshi cyane ariko ubwoba bugaherana abantu birumvikana rero ko nkatwe tuvuga tuti dukora ibishoboka byose kugira ngo dufashe abanyarwanda gushira ubwoba guharanira uburenganzira bwabo urugendo ni rurerure nko muri opozisiyo nkatwe nka opozisiyo ku butegetsi bwa FDMI nkanjye nyimazemo imyaka 20 n'indi ariko usanga urugendo abantu bagize usanga nkaho nta masomo twakuyemo akomeye cyane atuma tutongera gukora amakosa twagiye dukora kuva twatangira no kutavuga mbese no kujya muri opozisiyo icyo twita opozisiyo mbese kutavuga rumwe n'ingoma kutavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga amakosa yagiye akorwa ahubwo hashize imyaka 5 imyaka 10 abantu baragenda bayasubiramo nabyo rero ugasanga aho tuvuga tutabanyarwanda nibashira ubwoba natwe ubwacu usanga mu mikorere hari byinshi tugomba kwivugurura bityo mu by'ukuri tukaba twagira uruhare rufatika rwagira icyo rumarira abanyarwanda nimvuze ngo nshyiremo akantu gatoya aho Kagame avuga ati ndakwita gafiteho umuntu umwe hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro mukanya
nk'ibi mujya mwumva abantu bashobora gutobanga iby'abantu bubaka iyi nyubako kumva ko wazuka ukayishyira hasi oya akwica mbere y'uko ugera buri wese abo hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni aho ndakumerera nabi rwose ntabwo ariko ibyo buri wese akwiye kumva abiyifitemo buri wese agomba kumenya imbaraga yifitemo n'intambara yarwana kugira ngo arengere icye
muri iri jambo rigufi cyane ijambo rigufi cyane avuze ngira ngo wumvize ko aravuga ati ndakwica bakakoma amashyi amara umwanya munini cyane ati ndakumirira nabi bagakoma amashyi ni nka bya bintu mu cyongereza bavuga ngo standing ovation abantu bagakoma amashyi rwose y'urufaye ni ukuvuga kandi bari bakoma ariya mashyi benshi biriya ntibabyemera ariko barakoma amashyi kugira ngo bamushimishe ariko nanone bikaba binatanga nyine bigaragaza ya shusho kuko amashyi abayakoma ntawe wababwirije kuyakoma ya shusho y'ubwoba bwo kugira ngo abantu bajye muri icyo kigare bose niba nibyari n'inyindwi intero nyirurugo ateye niyo yikiriza niyo avuga ati ndakwica bazabuzwa n'ikizi kwicana kuko bazabuzwa n'iki kwica abandi bazabuzwa n'iki kwica abato kuri niba wamwira w'ubukuru nyine waje uzakwira hose niko bimeze nagira ngo dutekereje n'urudasingwa ndate ku musozo w'iki kiganiro duhe ibitekerezo bisoza tugane ku musozo wacu
nicyo ngicyo ugize neza gushyiraho ako ka audio kuko mu by'ukuri utagiye gushakisha n'ibintu byinshi hirya no hino ariko ikintu nk'uko navugaga ngo niba hari ijambo ryerekana karakita uko umuntu mbese ateye n'ukuntu regime iteye ijambo ni rimwe ni ukwica kandi urumva ko Kagame ntabwo agira isoni zo kubivuga kubera ko byaramuhiriye ubona iyo urebye mu mateka ye kuva ari muri DMI muri Uganda ukareba kuva igihe mu bitero byacu byo muri 90 uko amateka ya FPR na DMI kugeza kuri aya magingo ubona ko azi neza ni nk'umuntu ufite ubucuruzi affaire cyangwa se business bikaba byaramuhiriye kuko buri gihe abivanamo urwunguko iyo ufite business ihora yunguka buri gihe ntabwo ushobora kwifasha hasi cyangwa se ngo urice hagira abandi bakuvanamo ugomba guhora urebuzwa mbese n'abandi ugomba guhangana nabo kugira ngo iyo business yawe ihore ifite urwunguko ubwicanyi bwahiriye Kagame bire igiye kureba Kagame ukareba amateka ye nk'umuntu ukareba amateka ye mu buzima bwe mu bikorwa bya politike n'intambara kuva muri Uganda kugeza kuri aya magingo niyo mpamvu agomba kuvuga icyo kintu cy'ubwicanyi kuko ni umuntu muri karakteri ye akoresha icyo kintu cy'ubwicanyi gutera ubwoba kugira ngo abantu bamuyoboke nabatekerezaga ko bazamurwanya bacukirwaho be kugira icyo bakora niyo mpamvu agomba kugikora akakivuga buri munsi akakivuga buri munsi biriya byo mu ijambo naherutse gutanga mvuga ngo Kagame uri umwicanyi mvuga ngo abo bantu bamukurikira harimo abo bakoma mu mashyi amaherezo bazomba kuzahitamo niba bazakomeza mu murongo nk'uwe nabo bazazira inkota nk'uko bahora batekereza kwica abandi tekereza nawe Kagame uvuga ngo uwakwica ngo wasenya ziriya nyubako zo akunda cyane kubera ko nicyo kinakwereka umuntu ijambo nshaka gukoresha umfashe kurivuga mu Kinyarwanda umuntu uri chip cyangwa uri petty bamwita iki petty umuntu uri chip cyangwa petty numutindi kubera ko sinzi cyangwa se abantu kera bajya ari abantu bajya bavuga ngo ni nkirabuheri umuntu ushobora kubona afite urukweto rwiza yambaye costume afite isaha afite indege afite imodoka afite amago hirya no hino ategeka miliyoni 12 avuga ubusa abantu bakamukomera mu mashyi avuga ubwicanyi abantu bakomera mu mashyi ibyo nibikwereka ko umuntu ufite mu mitekerereze ye simvuga ngo Kagame ni umutindi cheap petty kubera izindi mpamvu nuko ibintu byo aha gaciro n'imitekerereze ye ni ibintu by'umutindi kuko nta muntu ushobora kuvuga ngo inyubako se ni iki mu ntambara ya mbere y'isi mutekereze ibintu byashenywe uko byanganaga mutekereze uko ibintu byashenywe mu ntambara y'isi ya kabiri uko byanganaga mutekereze tubizanye iwacu hariya ibyo twa muri 1994 abari abakire ibyo bari bafite byose ndibuka tukigera muri Kigali headquarter yaho nakoreraga FPL ni kwa Kabuga hariya Kabuga arimo komongana mahanga bamurega ibyaha bya genocide ibyo twebwe tutakoreye ari iyo nzu no muri bibiliya baravuga barabivuga ibyo duha gaciro kuba wafata iyo nzu ya Kabuga nari nakoreragamo nk'ibiro bya FPL ntabwo nigeze nyitangaho ntacyo nayitanze narayisanze ndayifata gusa tukayikoreramo abandi bakajya baza bakanaryamamo mu byumba byari bihari n'iki iyo wumva umuntu ukuriye igihugu ukuriye miliyoni 12 aha gaciro inyubako aho guha gaciro umunyarwanda ahubwo jyewe nuko ntari umwicanyi nanjye mu guhangana na Kagame ahubwo navuga ngo Kagame umuntu uzica uzongera kwica umunyarwanda nanjye nzakwica ariko si ntabwo nte nka Kagame ntabwo ndi umutindi nka Kagame ntabwo ndi umwicanyi nka Kagame ntabwo iyo ari yo diskuru yanjye ariko kuvuga ngo inyubako uzayikoraho uzamwica ngo uzamumerera nabi iyaba natekerezaga nka Kagame navuga ngo Kagame niwongera gukora umunyarwanda nubwo yaba umwe gusa kuko uwica umwe yakwica na miliyoni 12 namubwiye nti uzongera kwica umunyarwanda niwica umunyarwanda zizaba nka bya bindi byo mu mategeko ya Mose bavugaga ngiryinyo kurindi ibanze ariko ijisho kurindi iryinyo kurindi a tooth for a tooth an eye for an eye yaba nari umwicanye niko nababwira Kagame ko nta value umuntu ashobora guha inyubako kuko inyubako nayo zigeze kubivuga neza ubwo yarebaga abantu ukuntu bateye ibyo baha agaciro aravuga ati iyo hekaru mwirwa muvuga mujye gusengera mubwo yabwiraga abayahudi bene wabo ati muzayisenye nzayubaka mu minsi itatu we yari afite ibindi yavuga ko bazamwica akazuka mu minsi itatu ariko nta nyubako n'imwe yo Kagame aha agaciro hariya nuwaza uwamitishamo 6 days mbivuge n'abanyarwanda babyumva avuga ngo ziriye nyubako zose aze azisenye ariko mu kuzisenya muri iyo sacrifice yuko abanyarwanda bose ntawuzahutara kandi nyuma yo kubisenya nta n'ibindi bikozere nk'ibi ngibi bya bintambara byaba genocide by'amacakubiri n'imitegekere y'udutsiko izongera kubaho 6 days byo navuga ngo ni mubisenye kuko nta na kimwe cyubatse ariya tudashobora kubaka no mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ariko iyo wumva umuntu umukuru w'igihugu avuga ngo uzafata ku nyubako ngo nakwica no ni ikikwereka ko Kagame ari petty Kagame ni umwicanyi Kagame ari very cheap niyo mpamvu yuko bitinde bigire kera ibyo azabazwa ibyo yakoreye abanyarwanda yaba akiriho cyangwa atakiriho kandi iyo system ya FPR DMI amaherezo izavaho kandi izarandurwa no mu mizi yayo kugira ngo abanyarwanda mu mateka yabo bazagira igihe kimwe bazajya basubiza inyuma amaso bavuga bati ariko twaciye mu bintu bikomeye cyane abantu baciye mu maboko ya FPR DMI na Kagame tugaca mu bintu bya MRND byaje kubyara genocide nabyo byari muri ibyo FPR na DMI by'intambara na genocide bateye abanyarwanda dusubiza amaso inyuma turebe 59 n'ubuhunzi dusubiza amaso inyuma imyaka 100 ibyo twaciyemo maybe tuvuge ngo at last ngo igihe kirageze koko ko abana bacu abuzukuru bazasubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ibyo bintu byo twaciyemo ko aragomamonwa ariko ruriye kumva umukuru w'igihugu avuga ngo uwasenya inyubako ngo yamwica abantu bagakomashi ni nka kwa kundi Hitler yari ameze akomeye cyane kurusha Kagame inshuro zingahe yarwanye n'isi yose hafi kuyitsinda yarazaga nyine na ya saluti yeyo muzi afite abasirikare afite imbunda afite ikonomi iterwa ariko igihe cye cyarageze uretse ko yageze igihe akaba n'umugabo akiyahura kubera ko nta handi yari kujya sinzi ko na Kagame ibyo kwiyahura yabishaka kuko akunda ubuzima bwe cyane amenya kumena ubw'abandi ariko ubwe kububungabunga arabizi neza cyane ubwo naho aragomba kuba ari mu rwihisho kuko atinya ngo zazira coronavirus ubwo ngo afite n'abapfumu ngo bamuraguriye ngo zazira ibyorezo ngibyo mbende cyaho ngaho ne kurondogora 6 days ubwo naho ubutaha
urakoze cyane Dr. Theogene Rudashyingwa ndagira ngo dusoze kuko kino kiganiro dushimira abaduteze amatwi ibyo cyo kiganiro twagihaye imito Kagame na virusi ya corona abanzi babiri imbere y'abanyarwanda birumvikana ko abanyarwanda ikintu gikomeye cyane dukwiye gutsinda dukwiye gutekereza ni ugutsinda ubwoba bwatwaritsemo bukagenda buniyongera kubera ubukana bw'ingoma y'igitugu ingoma ikoresha kwica abanyarwanda b'igihe cyose tutazashyira ubwoba ngo duharanire uburenganzira bwacu duharanire kuba kuko tuzakomeza ducurwe bukuni na buhoro ndagira ngo nshimire abaduteze amatwi mbifuriza icyumweru cyiza
ndumva tuzakora n'ibindi biganiro muri iki cyumweru kije nkabagira ngo nyine ndangize nshimira abantu bose bateze amatwi nshimire Dr. Theogene Rudasingwa ikiganiro cyiza dukoranye kandi birasanzwe ko akora ibiganiro byiza cyane bikurikirwa n'abantu benshi cyane aba nizera ko tuzongera kumubona muri iyi minsi ya vuba kongera gukora ikiganiro.